kuti kesho na ndoa tukafunge bila sina pochi mimi wazazi wasikunje nzio kawela tena maisha naanza natafuta hela ipushimo mami nitambi na kesha na mula kipaji changu wakipambi nipate mahela ila upunguze mawengi. Oh,